This is an MUT Radio podcast.
12 o'clock. But right now, we also would see at 11, we usually have our movie review, but we are doing things differently today. As I told you, we will have an interview. So I do have Mr. Sandile Wakadlamini joining me live right here on MUT Radio. We are speaking everything Umlazi International Film Festival. Remember, we spoke about it last week at the media briefing, but we're still continuing with the conversation even today. I'm just going to quickly welcome Mr. Sandile Wakadlamini on MUT Radio. Baba, say wamkele MUT Radio.
Yebo, sibingelele kakhulu kubalaleli bomsakazo MUT Radio.
Awusibonge kakhulu, sibonge nokusinika isikhathi sakho nje, siyazi umuntu omatasa.
Eyo bakwethu, kuhle kuba matasa uma ube matasa for umphakathi ukuthi ugcine usimeme.
Yeah, hayi sibonga kakhulu. So sikhuluma ngayo Imlazi International Film Festival. So I think singayisusa nje ekutheni iyasungulwa kanjani and also yini maybe yamotivate ukuthi zisungulwe.
Yeah, okusho ukuthi singathi nje Umlazi International Film Festival usunguleke wona ngo-2022. Kodwa i-idea yawo nokuqala komlazi festival siuqale ngo-2014 sikanye nama-artist umlazi Arts Culture and Tourism Organization yala Umlazi esisebenzisana nayo yama-artist nje kwe yonke into kwi-creative industry. So bike kwenzeka ukuthi sibe ne Nomlazi Film Week. But isiwenza kwi scale esiphansi ngoba amafans abengekho neindawo zokusebenzela besicasha lapha esontweni kwaDlamini lelisontelo opposite stadium kube ikhona la besinika khona indawo yokuthi sihlanganise lezi zinto zama artist nayo le ye film. So iqhamuka lapho ekutheni isidinga esikhona emphakathini ukuthi sinabantu la emphakathini asebesebenze kakhulu abangongoti kwezokushuthwa kwamafilimu, abanye bama actors, abanye bama directors, bama producers.
Yes.
So bagcina bephuma beyosebenza kwezinye indawo. Iyona nto ebisikhalisa le from 2012 siqala uhlelo lokusiza ama artists because besibuka la ukuthi hayibo sinama artists asemlazi, umlazi mkhulu.
Yes.
Kugcwele ama musicians all over, kugcwele ama actors all over, kugcwele abantu o Lion King. Ngikhuluma nje udadewethu izolo i Lion King iqeda u 28 years yasungulwa. Udadewethu uyena yedwa osasele owaqala kanye ne Lion King nanamanje useyona for 28 years. Ku celebrate u 28 years, same theater, same production for 28 years. Into engakaze yenzeke umlando lo wasemlazi ukuthi abantu basemlazi ngisho phesheya benza ezibukwayo. So sengisho ukuthi isuka lapho lento yokuthi no ake sikube khona into esoyenza manje iqondene nawo amafilimu siyenze ku international level. Fortunately sathola iMUT Mangosuthu University of Technology yas welcome yasinika indawo yokuthi don't worry, this is your place. So ke ila ikhona nje ngenxa yaloko yalobo budlelwano obuqhamuke lapho. Then masibuka ukuthi asivukuze into zamafilimu kwi creative industry kwaqhamuke MUT unyaka ka-4 ke lo manje sikuwo.
Njengoba usho nje baba ukuthi unyaka wes-4 maybe amungasichazela ngempumelelo yayo le festival kule minyaka emithathu esidlule. Impumelelo ibinjani?
Impumelelo siyayibona i-festival ilokhu ikhula. And kuyasethusa ukubona lo nyaka indlela ekwenzeka ngayo ngoba noma besiyibona iprogress from ukuqala kwethu sisema eMega City ngonyaka oqala 2022 siqalele isitolo ukuthi yonke into siyenze lesitolo esingakavulwa yabona isitolo makusathiwa toilet sihambe sifike sicela eMega City hayi sicela ukungena la for 3 days senze ifilm festival iqale kanjalo. So siyayibona lokhu ikhula and sinenhlanhla ukuthi kunabantu abasupporte from day one, abantu abaphumelele kwi filming industry bakwazi ukuthi basupporte from day one and nabo bayabona ngonyaka olandelayo ilokhu ikhula kulokungena abantu ngena ama departments amanye athi noma singeke sinike imali this year sizokwazi ukuthi sinisupporte nje la kuma logistics nakuma communication tools, mhlambe like branding ukuzinto yenu iye ngokubonakala ukuthi iyaphil. So siyayibona kakhulu i growth and iyasethusa this year ukuthi besingayilindele ukuthi izoba this huge kwesikubona this year.
Maybe we've had a media briefing, maybe inenye singayilindela esikuya phambili kuona lo nyaka lo
esingakulindela ke kulo nyaka ukuthi isukile impela. Kuyaqala ngomhla ka 24 November yobe kuumsomluko lapho sobe sihlangene khona kwa Max ilanga le opening siyayivula i film festival yethu. So ke sizobe silapha kukhona ifilm ezobukwa khona, kuzobe khona icukuthwane zonke, khona ama producers, khona ama DOP, khona ababhali, khona ama actor, khona wonke umuntu. Sizohlangana nje simemezela ukuthi nayo ke isiqalile i festival yethu. Sizobe sizojabula nje, sijabulela ukuthi selifikile usuku sekuyaqala. Ngolesibili sobe sesema ngosuthu University of Technology sesiqala uhlelo lwangempela ke okuyilona esihlangene ngalo lokuthi siqoqeshe ama creatives ngalelo langa literature day. Siqala ngalabo ababhalayo incwadi bazobe befundiswa on how to adapt incwadi lo osuyibhalile ubusuyiphendula igcina ifilim igcina sibukwa kuma screens. So ke sizobe sidila nalokho ngalelo langa. Kuningi okusemgodlweni okuzobe kwenzeka okuzobe kulekelela bona laba ababhali beyincwadi. Suku lesibili Music Business Day, usho ukuthi suku lesithathu sihlangene kodwa suku lesibili ngokwep festival.
Yes.
In Music Business Day which will be on a Wednesday umhla ka 26 lapho sobe sikhuluma ngomusic, sidila nomusic nje ukuthi ungena kanjani la kwifilm, importance yokuthi umusic wenziwe kahle, wenziwe abantu abazofunda benothando lawo ukuze bakwazi noma sebenza ifilm abantu.
Yes.
Basebenzisa umusic osudesigniwe, wadesignelwa ama scenes artists, nokuthi ke umusic intellectual property.
Yes.
Awukwazi ukuthi ungawu protect and uyakwazi ukuphile ngawo ukwenzela imali ungangeni wena stage. Ukugijimela ngamafilimu, ugijima umhlaba wonke. Kulokubhaliwe kuthiwa nje lo okhiqizwa umvelo, lo mculo lo sekubhalwa lapha kuma credits ukuthi umvelo lo obhale lo mculo. Into enhle kakhulu leyo futhi enama returns bi-economy. Ngoba into ebalulekile ukuthi sifundisane indlela zokuphila, senze imali nge-creative industry. Ngoba sekuprovekile ukuthi na as Africans uNkulunkulu siphile creatively. Ngisho ukudanswa, ngisho ukuqala nje uthi isithupha usuyazi ukuthi ungahlabaphi. Kodwa mawubheka ezinye izinhlanga ukaqala dideke umuntu ukuthi uzoqalaphi njoba kukhala lento. Wena kodwa njengomAfrika, njengomZulu usuyazi ukuthi sengaqala ngidanse la, awudingi ukukhonjiswa. So uNkulunkulu usiphile lento. So we have to put all these things together, seven creative industry. Usuku olandelayo sidila neproduction, we filming.
Yes.
Ukuthi okay, how do you do this? Ukwenza kanjani? Uqalaphi? I script ini zonke lezo zinto. How do you write a script? Okay, kuze kufike la uqala khona ukusebenza. Kuzobe kudilwa nalezo zinto. God with theme yalo nyaka kuyo yonke lento engiyikhuluma from day one. It's intellectual property, it's AI which is artificial intelligence, bese kuzoba innovations because we cannot run away from the fact that kunoshintsho lenzakalayo ngetechnology. So ngeke usale emuvale wena ngoba umhlaba uzokushiya usale umi wedwa. So ke ngalelo langa sifunda ukuthi singenza kanjani ama productions bese kuthi the following day which is the fourth day of the film festival sizobe ke sesikhuluma nge post production ukuthi okay mawusukhiqizile ke wawenza umkhiqizo wakho usabalalisa kanjani ukuze ukwazi ukwenzela imali. Ngoba kugcineni kufanele ukwenzela imali. Nabantu kufanele bawubone. Uyabona? Ufundise nabanye abantu ngawo. So ke konke lokho sesikhuluma ngosuku lika 4. Suku lika 5 indumezulu yethu ke sivala ngayo which is ama awards. Lapho sobe sikhomelisa khona abantu abenze kangcono, abenze kahle kwezokhiqiza amafilimu ekutheni yini yonke lento. Kukhona ngisho ama awards ayo yona lento ye adaptation kususa encwadini. Kune award enye eyimfihlo ezobe iqhamuka nje kwe festival ukuthi cha nansi iaward esizoyiqhomisa lo private ke yona say secret sizoze siyiveze sesiyiveza ngalelo langa ukuthi iyiphi leyo award kodwa nje kuningi kakhulu kuzobe kwenzeka khona red carpet khona icukuthwana konke lokho kuzobe kwenzeka khona kuphi emlazi MUT Mangosuthu University of Technology ngoba kubalekile ukuthi abantu bahlale bekuzwa lokuthi no we are not going to go to ICC siye ko angisho ukuthi ngikhuluma kabi ngeICC but sengisholo ukuthi ngeke siphume siye edolobheni siye lena le ukhona indawo esikuyo ekufanele ibonakale ukuthi iresourced highly resourced iyakwazi ukuthi icaterish for the community kwenzeke izinto ezihamba kaphambili kakhulu so ke sinama awards ngelanga lokugcina lapho sobe celebrate khona kube khona zonke icukuthwane zethu ama stakeholders ethu ama actors wonke la wena wabona lapha ku TV khona ngisho abazobe sivakashele besiwa ngisho ko Johannesburg befuna ukuba kanye nathi la so ke khona bakolisuthu Swaziland sobe sinabo sihlale sinabo umnyaka wonke njengoba this is an international film festival
yes
so ke ilezo inhlelo ke sinazo abantu ekufuna ukuthi bayilindele kuleli sonto elisuka kumhla ka 24 uya kumhla ka 29 iMangosuthu University of Technology nomlazi International Film Festival bazoletha indume ezulu la ngaphakathi
sibonge kakhulu baba maybe uma ngingabuza nje uma ufuna ukuba ingcenye maybe yayo ifestival le maybe ukhona nawe ukweza amafilimu obeza ku music maybe iselection iyenza kanjani khona abantu bezokwazi ukuthi bakwazi ukujoin
yeah umlazi international film festival usuyi program erana unyaka wonke
yes
from kuqala unyaka nje yabona masiqeda nje la ngo end of November sizoba ne break ka 2 weeks before Christmas sohlangana sesihlanganela uJanuary ukuthi iprogram yalonyaka siqala kanjani siyilandelela so abantu bane chance yokuthi banga communicate nathi ba engage nathi kuma levels onke because this coming year we will be doing ama screenings almost every month we'll be doing ama workshops almost every month ukulungiselela ukuthi come November abantu bayitholile opportunity but bangaxhumana nathi lapha ku Facebook umlazi international film festival ku Instagram umlazi underscore IFF ayipolitiki bakwethu umlazi IFF it's umlazi underscore IFF
yes
bese kuthi ke kuyi website ngoba sine website la abantu bengena khona njalo www.umlazifilmfest.co.za so yilapho ungakwazi ukwengena khona ku website yethu la sizokwazi ukukunika khona zonke izinto ubone ukuthi sisuka phi siyapi senzani kwenzakalani sixhumane nawe ngaleyo ndlela so abantu bangasithinta kanjalo
awu sibonga kakhulu baba ngo join MUT radio and hopefully abantu bazwile ukuthi ema programs azobe ifestival ezobe la eMangosuthu okuhlukile nje ngomhla ka angazi ukuthi umhla ka
24 lapho sizobe sikwa Max lifestyle sizobe silapho nje ukuthi siyobingelela nje abantu singekho kwi environment ye serious business which is going to be happening MUT so ke yilanga lokubingelelana leliya siveza ukuthi into yethu izobikuphi bese sibuya ke from umhla ka 25 November sise MUT siba khona usuku lonke from 8 AM kuze kushaye 4 ntambama enhlelweni esizenzayo
yebo hayi sibonga kakhulu baba ngos join on MUT radio
sibonge kakhulu kumu MUT ngokuthi uvule izandla uxhumane usebenzisane kahle kangaka nomphakathi siyayibona impumelelo nako engineer abakhiqizwa la ekhaya
yeah siyabonga kakhulu yeah that was Mr. Sandile wakadlamini joining us on MUT radio we speaking
this is an MUT radio podcast